Moreno. Rico. Yeah. Ibintu byafashe ubanza ufite idawa njye nsanzwe nzi ko ntoroshye simubeshye byanze umurego ibintu byafashe umurego akagufu ko ni nako ugenda umaramo igishoro gemu zose ndazitsindwa position ndazirota big behind fire fire there your friend konye kukujana wimbabasa narawurisa avuta nkotosa walo sangiraga n'abakapo n'abajenerali yeah. None ubu ibintu ni nkumi imwe imbizi icyuya uru rugendo rusaba kujya ku murongo ibitendo reka nze nanjye mbigukorere yeah. Dore uritonda wikuraho winyeganyega wikubagana pomme water nzimye fire winyeganyeza wiyorobeka wimbabaza narawurisa avuta nkotosa walo
Yeah, man.